farafinna gun kan sɛnɛntolantan bunna gun kan mali ye sebaaya sɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ kenya kan celu duru ani kalan kulo a ɲɔgɔndan bɛ don coupe du monde diɲɛ kurukara ɲɔgɔndanba qatar san wɛrɛ 2022 eliminatɔriw tile sabanan hukumu kɔnɔ a ɲɔgɔndan tana kunu alamisa ɔktɔbru kalo tile 7 san 2021 marɔku jamana kan mali celu duru nunu na sɛnɛntolantana kelen de ye celu saba don o sɛnɛntolantana tɔgɔ ibrahima kone sanga 22 na a ye celu kelen don sanga 38 na a ye do don sanga 45 na a ye celu wɛrɛ don mali ka kulu kɔnɔ tile saba tɛmɛnen kɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ ɲɛminɛnen bɛ mali bolo kuru 7 boko 7 sebaaya 2 filɛ nin bin kelen jɔyɔrɔ 2nan bɛ uganda bolo kuru 5 kunu fana rwanda binna uganda ɲɛkɔrɔ kanankolo celu kelen jɔyɔrɔ 3nan o be kenya bolo kuru 2 jɔyɔrɔ 4nan na laban o be rwanda bolo kuru 1 sinigɛnɛ kari ɔktɔbru kalo tile 10 san 2021 kenya be mali bisimila nairobi kenya faba la o ɲɔgɔndan be don coupe du monde qatar san wɛrɛ 2022 eliminatɔriw tile 4 hukumu kɔnɔ mali kɔnɔ be ɲɛfɛ kosɛbɛ kosɛbɛ yani eliminatɔriw tile 4 tile 5 ani tile 8 ɲɔgɔndanw ka tan kunu jaabi bena mali sɛnɛntolantana dusukun lami ka taa fɛ ka ɲɔgɔndan saba tɔ makɔnɔ i n'a fɔ kunu sebaaya sɔrɔla cogoya min na sebaaya de be ka ɲini ɲɔgɔndan saba tɔ la mali dege karamɔgɔ mohamɛd magasuba ka fɔ la laɲini ye kelen de ye ɲɔgɔndan nunu be kuncɛ waati min na o k'a sɔrɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ be mali bolo vowa bamara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traure ka laseli don